Ira para pam pam pam. Dona na chibude.
Are you lizard?
Oh yeah. Splat numbers. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipe Kenya pe Kenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nunate Kenya te Kenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. Sorry, my contemplates on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, boy. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hold? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vidanga dana vicheche nchuni simba. Oh chuni simba. Oh chuni. Asa baby embu show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Nikomeshe katika katika.